the sounds from you.
Luxury.
Mr. X. One. Kuma utu wakeo na wakai kai. Chipangapo full of my bright bright. Kudansa, kuvina. Lelo, tiko lewa fopo. Fopo, fopo. Tichiri za fopo. Lelo ni fopo. Fopo, fopo. Tiko lewa fopo. Lelo ni fopo. Bam bam shaki chitio kira chepa air. Wana big nyash chaire tachiri fair. Kulight na kulefu chishaki ngacheka mozi. Chika yambo vina si chipangapo na pose. But biri badi si chikolo overdose. Kuhontoka choka tie baby chemu kute. Weekend ku flying atie baby mpaka kute. Shake, 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 aha. Bounce, 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 shake, 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 aha. Bounce, 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 wakai gulu gulu semu furu ni pakati. Kuma utu wakeo na wakai kai. Chipangapo full of my bright bright. Kudansa, kuvina. Lelo, tiko lewa fopo. Fopo, fopo. Tijiri za fopo. Lelo ni fopo. Fopo, fopo. Tiko lewa fopo. Lelo ni fopo.
Fopo pa mapopo. Onkole wa beri fopo. Mundu wanga nga usu shaka punse. Dura sopo. Olela mabraya ni fulo mochipoto. Mochipoto chaku kongo. Ntiringa na mapondo. Nina black suit. Ona chabelondo. Luxury music apa manje ndiye logo. Kukole wanako inangala ni loto. Loto pa maloto vima tikola mubongo.
Kuma utu wakeo na wakai kai. Chipangapo full of my bright bright. Kudansa, kuvina. Lelo tikole wa fopo. Fopo, fopo. Tichiri za fopo. Lelo ni fopo. Fopo, fopo. Tikole wa fopo. Lelo ni fopo. Beer after party tikole wa nirigutu. Wakero na wakai kuchiriza kumautu.
Udu, mundu wanga ni manvela gudu. Ngati na mamo ni manvela chape gudu.
Chaya poka dance na kaja koko pera. Wase wa itambe waone peta pera.
Pera akapera wafana wazani mbera. Nika chaya akapera nga ufuna uzani pera.
Show me your dance, show me your waist. Wase wa itambe wa ikechepa fest. Kuma utu wakero na wakai kai. Chipangapo, full of my bright bright. Kudansa, kuvina. Lelo, tikole wa fopo. Fopo, fopo. Tichiri za fopo. Lelo ni fopo. Fopo, fopo. Tikole wa fopo. Lelo ni fopo.
Sweet sound. Ayo G's at the brunch. FJ Drake. Ayo True's at the bois. Zagalia Zagaba. Kodanja at the bois. Sanchez. Junior Bombo, one made up.
It's Fly Bad Humble Records, baby.